meet me in a song or in a melody that lasts too long. But stars invading my thoughts,
nipate kwa umati, tujue kama ni ya kweli. Sababu hawaturuhusu we kusema yaliyo moyoni. Kwa hivyo wacha, wacha, wacha invading my thoughts.
Wangu kila saa nitakujua kile nafanya, kile nafikiria. Manze jo miapa
taka. I know you don't mean to, and all my friend, and you see right through some
stars.
Invading my thoughts.